sehona honge joda
anuala on the beats
kiono kama nyiguma hatari sana kichutama ukizunguka bodili nafata pia gula chupa sichoki kukuangalia nataka nkupe moyo nkupe moyo momoyo nataka nkupe moyo ute moyo oh mama
kashep kako kanipa morari
oh mama
kwa penzi lako sileti utani
moto 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 mtoto fire nipe joto joto sione haya
oh moto 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 mtoto fire nipe joto joto sione haya.
Sikutoi kwenye moodi, uzuri wako nishawona kwenye movie. Jani potea kama windi kwenye hoodie, nisha kono sijesema ni konyagi. Hebu toka kwenye dance floor, sogea kwenye kona mina kuita njo do. Sio issue mintalipa, nicho kiuno kama feni mina kufa. Mikogo, acha utoto, mtoto ni mtamka miogo ya koko. Kiboko, chamoto, minifanya mini wetu siamini kandoto. Muda hautoshi na story nyingi za kukwambia. Taluzi confidence masela nkiwadithia. Kingine dia, punguza kumkazia. Mimsafiri na safiri sija kosea njia.
Oh moto 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 mtoto fire.
Sija kosea njia.
Nipe joto joto usione haya.
Nation.